It's all about giving you a healthy entertainment, courtesy of DJ Fader at DJ Crypticville.
Ladies and gentlemen,
your club anthems, beat to beat, back to back to back.
Milole kijana zazo likuambie puka.
Serving you up with the freshest vibe. Follow on Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixloud, and Vimeo. DJ Cryptic Phil.
Fizzy.
DJ Fader. Get ready for an unforgettable mix experience. DJ Crypticville.
Koma shadan koma ting. Vitu kene janta. Koki dalin koma njin. Chichu ini starter. Na niki BM duni vondo amani hunter. Sunguze shore anatuli mboya sini woy.
Kunyo cake utaitisha hadi please na. Kaiko form so utaeza please ma. Tia mam akondani neza please dad. Ache kuje na marungu jini Christmas.
Niko bash. Cheki dem yuma amebeba. Oh gosh. Kwanza na jiseti niko juu ya mashash. Kifika kejani niku smash. Ni mtu mbekse. Anapenda tabia ya watu wawili. Kurukia ruki ya mtu katumbili. Madam vile unalamba lolo. Pole pole tusi nigware na meno. Kwang kwa.
Ashi a bad girl, let me say. She got a new dance style, mommy say. Ashi a bad girl, let me say. She got a new dance style, mommy say.
Show them a new dancehall, girl. Them show them a new. Show them a new dancehall, girl. Them show them a new.
Mtana machuom kila zona sifika. Sometimes sina msimamo rangi ya sidika. Legeza pata ndo niingie. Punguza sauti wadakwa sisikie. Sina nema na vile inakaa nite nema. Vile na kill bars waki throw shit kwa masho wana throw bras. Kila tune kila beat man me kill bars.
Girl damn your body thick. Girl damn your body win. Girl damn your body exercise your body gym. Girl damn you like a sin and bad man is a preacher. Girl you like a lesson and bad man is a teacher. Tease me cause me want a little more. Girl tease me body banging like a door. Me wanna touch me wanna kiss me wanna do a lot. You want it missionary but me want it back shot.
Wanangusho faster me na marinate. Ule me iki swipe in a validate. Nya unyoka na chapa kama punishment. Niki mada na jorea kama akite.
Chuchuchuma kutoka matatenas. Miti size ya miwa ya kakakakamega. Niki kuta vitu na pandisha temperature. Kila mi anawika kati geti na.
Bila mebebo naweza dhani amebebea kijiji. Uwezi mkula kavu kijaribu tasafiri. Uwezi mnusa ikusi kijaribu tasnizi. Na kona kutu jamba kitu tema saute.
Ashi ya bad girl let me say. She got a new dance style mommy say. Ashi ya bad girl let me say. She got a new dance style mommy say.
Show them a new dance all girl them. Show them a new. Show them a new dance all girl them. Show them a new.
Kaulunga,
bao mbili tatu mina funga. Hey, kaulunga,
kaulunga,
kaulunga, bao mbili tatu mina funga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, bao mbili tatu mina funga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Siezi kuwa tu tribal. Duga joni pesa, buda jomi ni tribal. Inaside kwa keja na main na daikol. Wanjiru enda kinyiwa na daikol. Na mindio mesi, hakuna pass, minafunga. Hakuna rambe, misi olunga. All webcam lakini si kwa chakula. Rada ni masocialite chorea joma jura. Iwa mada shiro pale wa bebe skilo. Zika shika zika nice utaza ni zero. Hitman badman kare kotero biro. Kotero biro kare kotero biro. Kema langwe from dislikes and blue ticks. Tangu get attack wakadai ku get kiss. Tuli get us sayi wana give this. Wana die benga ni mechituli kwa Netflix. Hey,
kaulunga maambili tatu mina funga.
Kaulunga,
fanya kama unacheza isokoto. Oya, binuka binuka basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binuka binuka.
Stop it! Stop it! Calm down.
DJ Cryptic Phil.
Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binuka binuka basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binuka binuka basi isokoto. Binuka binuka isokoto. Kipela Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Nipele kempera mpera Maria baby wangara mera, mera, mera. Nionyeshe makeke, ninataka hiyo dede. Popote ni kukamata, kwa ulimi pake mata. Ninataka leo ujibambi, mesonga ni kupakata. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isokoto. Binuka binuka basi isokoto. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isokoto. Binuka binuka basi isokoto. Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inoboma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby do me coconut, yeah. Sokoto. Ikune kama nazi, yeah. Sokoto. Ikaze kama nati, yeah. Sokoto, 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 sokoto. Baby do me coconut, yeah. Sokoto. Ikune kama nazi, yeah. Sokoto. Ikaze kama nati, yeah. Sokoto, 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 sokoto.
Yomu kama kete, oh baby, baby. Oh baby kakarate, oh baby, baby. Rani, 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 rani.
Chuchuma kama vile unafua. Kama unafika basi nije kupakua.
Agalaga, amegaragaz. Chora saba waja mini dare raz. Shake legi setu tukipasa pas. Bugini ya kisi ya guli gaz. Super kamba kila ina genge toni. Yani kwa nanga kuotu utapeke toni. DJ
Cryptic Abakata
kipe mapeponi. Na bado si wana today, no mind kwa ndoni.
Chuchuma kama vile unafua. Chuchuma kama vile unafua. Ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma unanyoka na konda iyo. Chuchuma mwenye mlima kidonga iyo. Aika toto
moto moto.
Moto moto.
Moto moto.
Aibai koko.
Moto moto.
Joto joto.
Moto moto.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe, owe, owe.
Kina dada mko wapi?
Owe, owe, owe.
Base muingie kati.
Chuchuma, 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 chuchuma.
Kimbao mbao, tuku nyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema, yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina,
Samba.
Fanya kama Bruce Lee,
Samba.
Viuno vya kusigina,
Samba.
Fanya kama Jet Li. Navocheza kwenye chaki kanataka akataki na chumba ni varangati kwa ito. Na pembeni katikati na katachi bila wasi kame data na wasafi taito.
Handsome.
Jeez.
linapita, signorita si umeniita, pepeta majigi chuma linapita. Indua michezo kama loto loto, leo tupo geto na watoto toto, leta na madini yani moto moto.
Cryptic Phil.
Ae, kisima, kisima, misitaki kisima, alima, alima. Leo nina jembe na lima, katoto kameiva embe dodo, dodo. Yani katamu chapo dondo, dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika ikiboko.
Gona, gona, katoto gona, gona, gona. Baby gona, gona, gona. Gona, gona, go. Haya gona, gona, gona. Katoto gona, gona, gona.
Mani mgona grand for you. Katoto meumbika si utani upo juu. Kiuda uda, baby boo, wewa moto. Jo tucheze calypso, twende inama kanyaga. Na kama unapenda banana e, kwanza kumi kwako, yaga yaga. Katoto kameiva embe dodo, dodo. Yani katamu chapo dondo, dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika.
You can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Bad girl, girl, you can be my baby mama.
I wanna be your baby mama. Your baby mama. Your baby mama. I wanna be your baby mama. Your baby mama. Your baby mama. Your baby mama.
Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take you class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Fire.
You better than my ex. I got the room party, you can be my guest.
Hiya.
I wanna feel that taste.
Sa-ta-ta.
Girl, I like it when I whine it.
Sa-ta-ta.
You wanna pull it right behind it.
Sa-ta-ta.
Feel the wave coming right in.
Sa-ta-ta.
Get too close.
Sa-ta-ta.
I'm a killer, baby, no lie.
Sa-ta-ta.
You know I can change your whole life.
Sa-ta-ta.
Feel it burning like a wildfire.
Sa-ta-ta.
So get too close. I can tell you all love. See, only wanna top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there. Hit it, hit it. Don't stop. Bring it, bring it. Body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for them basic bees. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah.
What you want?
Baby, I'll be your
number one.
Nothing can beat me.
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, show my king, baby.
Oh, baby, baby.
Nikona dudu dudu
finger,
dudu
finger,
dudu dudu dudu. Nikona dudu dudu, nikona dudu dudu, toa dudu dudu dudu, dudu dudu, toa dudu dudu. Nikona dudu dudu, toa dudu dudu dudu, toa dudu dudu dudu, toa dudu dudu. Nikona dudu dudu, toa dudu dudu dudu, dudu dudu, toa dudu dudu. Nikona dudu dudu, toa dudu dudu dudu, toa dudu dudu dudu, toa dudu dudu dudu.
Zao zao zige zao zao. Zao zao, come come nikupe tuki nyao nyao. Wow wow, kusema kweli nimembao mbao. Pao pao, kaa kuna die hao hao. Aye! Bom bom show kila kila. Na maringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijicheki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. When he old school car inheritance. Una chocho bado na mashenani. When he old school car inheritance. Una chocho bado na mashenani rants. Unajua spelling ya anonymous. napenda chipo na hunoni ah.
Niko na dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu niko na dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu niko na dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu niko na dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu kutu
dada dada wani maliza dada dada wani chizisha kichwamba nimemea pembe mauru mujitupa tembe posta na wakata wembe sekete kakue kuete pum pum naipepete slay queen na mtepetepe wasenge tuwalenge lenge suramba na watu watenge
Ruma zili anza Alejandro na Trey Songz ni mabrada Jeki zako ndani ni maziwa mala Leo na die panena Viagra Vision 2030 na supply mapaja Na mapaka tuna stretch kama blada Honeymoon yetu tutakopatala We ni mrefu batiman kutumia lada Si cheki, si cheki Si cheki venyo cheki mini msexy Si cheki, si cheki Si cheki atindozi haileti Alejandro mlevi usemo kweli Ana timingi mangoko wa mebleki Nimetoki ya kisos na madeni Ukuta yangu ni mapenti za majeki
DJ Fader and DJ Cryptic Phil. Ladies and gentlemen, your club anthems. Beat to beat, back to
wa
back
bebe.
To DJ Cryptic Phil.
Wabebe was kia. Wabebe.
Fader.
Wabebe was kia.
35
seconds. Mm. Ready to
dance. Wakale! Mavo on the beat. Hey.
Ole manga. Mangango sini wale manga mangango sini wale manga mangango sini bwana zama baby zao sini
DJ Cryptic Phil DJ Cryptic Phil fader
bwana zama baby zao sini
sino lobaya wacha kushanga na tuna haya na yu manga nikujua jabu nkirim shashanga and kuna mbugi yangu nkute kwa mta tukuteza kila siku vile inafa usingizi lisho jala na siku saba nguze tuchafu badu na geuzana legalize it miti ni dawa manguko wote wako na umanga mangati wote wako na umanga mta zote ziko na umanga kamu juu sisi wote ni wale
wale manga manga ngo sini wale manga manga ngo sini wale manga manga ngo sini bona zama bibi zao sini wale manga manga ngo sini wale manga manga ngo sini wale manga manga ngo sini bona zama bibi zao
nanda imekazwa inushikishi napita nikikata nikisisi Nanda imekazwa inushikishi Napita nikikata nikisipisi Napika iyo kitu inapisipisi Ukiona mina mbulu juan kwa masi Nakemba wambo shiko njeri na masi Nakemba wambo shiko shiko njeri na masi Izo shimo zote mina maki Izo shimo zote mina maki Nakata best William loso na kesi Chobo wa kasongesho Ikicho, icho, icho, kalongongo, nabanono, kilokolo, chambao, kuchengwangwa, kwa grao
Ndiwa muranga nika ni meme za tongs, na leo kata shika tu bila jing jongs Na ring ni kuriadi tuka merekiwa on, na home nge uzapo kando wale geze thongs Mangoti mingi mingi kido giri dhate, mangoi mingi mingi kido mkoko dhate Misina kili mite mea hadi wale mate, mi mwaga kachizi sipanguzi ndo ulambe Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake, na kange kuwa githu ninge mtoka sandu zake Leo sidai beef sapa na kula sistake, na bidisha mada keli tunde tukakate Sini wale manga Amangango sini wale manga Amangango sini wale manga Amangango sisi ni bwana zama bibi zao sini wale manga Amangango sini wale manga Amangango sini wale manga Amangango sisi ni bwana zama bibi zao sini
Aya aya kwa ni anataka
Magic finger on the beat
Watch rangi makata chura baki heri wengi na dodo. Watch rangi makata
Watch
rangi makata chura baki heri wengi na dodo. Uko wiki mteke wiki gizani teke miki titi titi piki kiki kiti. Watch rangi makata chura baki heri wengi na dodo. Uko wiki mteke wiki gizani pige miti titi titi piki kiti pinji linki mitini kingi kingi zigi zigi mitini mingi mini piki 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 pongi cheki doki kashoti piga koti
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndio nimejaza kama kori ameshika kutusia na ka pori pori shika tori tori chezia doli doli cheka msupa ana mabui bui unastuka nimekuteka na unijui jui unataka stingo flani za magui gui kaona swara kuja area nina chui chui
Inauma, but itabidu zoe.
Nasema dam dege dege mele team weekendi. Kam hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema dam dege dege mele team weekendi. Kam hivi hivi tuji kill vi deadly. Cheke sidharau chapa na nina tao. Sidharau chapa na nina tao. Sidharau chapa na nina tao. Sidharau chapa na nina tao.
Nakata wapa ni nijifraili bado sijamanga mi. Nikuririma nikiivamale. Nikiririma na balas nangale. Piga diva dimba kitambi ya bale. Juma kikujipa kithani na male. Na sita 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 ni na makagarin. Izame futi sita kivuwa dangar. Kitanka kegi dadi jam na kunywa. Ni tam tam cheki have some kunywa. Kahanjam kakikami na kiuwa. Bongi small kama shimo ya mapua.
Odi wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyorosha kwanza kwao. Ikusi zao ni misi tutu kaza mao. Na cheki zao zimesaka kama tocha zao. Na hivi ndo mingi ya stay tone na kajaba. Na hivi ndo micheza longo na wamada. Shosho manguru anadajika wada. Na zake zimeshika asha meza kajaba.
Cheki anani bore kwanza za kutore. Lafu anani ngore kwanza za kingore. Supota ni chore anki kupiga ngote. Alafu utani nyore anki kupiga ndiole. Kikupiga ndiole anki kupiga ndiole. Gandiole supporta niñore anche cupigandiole che cupigandiole supporta niñore am supporta niñore anche cupigandiole
che ti tu mahaga mina dai kuzikemba mina kiforo che choni na spedika cheta uda tu makorona utishe tu batenda wachana hizo haga ushajua ushapenda parachichi side para ya chichi nikitichi super dai michi chichi chichi Chiki chiki, mlena pigwe pinji kama dingwa kule minji ah. Gwiji gwiji, mchezo wa anasa ama jigi jigi ah.
Nasema dam digi digi mele team weekendi. Kam hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema dam digi digi mele team weekendi. Kam hivi hivi tuji kill vi deadly. Chake Sita rao chapa na nina tao. Sita rao chapa na nina tao. Sita rao chapa na nina tao. Sita rao chapa na nina tao.
Good boy, honey boy, wamta.
Fader
on me, we gon' buy the whole bar.
DJ Crypticville.
And I'm only getting started. Crazy, not retarded. Rubies show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy.
Balansa, piti ki bounce, blena ni bamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Banda ma, got wanda ma nishe mpaka kwenye ba. Tunko na kakitu na niwasha ni kamini ta. Ona za, fast me six, zoe shi aga kan. Kili za ma pain, mara moja kama better pan. Better than that you want, better than the red is honey. Lopa kwenye bitch, nani tamu kama candy ma.
Bonge, bonge, DJ Crypticville.
Bonge, bonge, bonge. Tuna wapa mabidonge. Bonge, bonge.
Fader, fader.
Bonge za hewa usinyonge.
Nani?
Bonge,
bonge,
bonge.
Yeah.
Tuna wapa mabidonge.
Hini mata copy wana role play. Kuja na ripple, I am the new wave. Skinny ninja ego bonge. Yes, mkunkodi badula keep change. I make him go bananas, he me baki, wamezi ndizi, give it a run, give him a run. Wakim busy, awa tagwan, sijali cost, kupika mbizi, misi celeb, but ni namsupa na ito.
Kupedi
ya go gaga, sema di gaga kama gaina, sita futi pini, papa samba msupa, shuka nita panda. Backstage, quicky quicky, jumanzeni na haraka, kwa boxa baraka, kinyangulia chapa chapa. Nika msafu, sasa mtoto amedata, alitaka amepata, chora namba, toka keja akitembia kama bata.
Na jisi jali ya darangi mi rakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na jisi jali ya darangi mi rakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapa nga jotena, chapa ni chapa nga jotena. Na nikichapa ni chapa nga jotena,
chapa na ichapanga jotena.
Teki nana nani nani otero. Teki dana dandia kambie pero. Kanikus natakan kambie shiro. Nashiro analishwa na mashiro. Digi dia digi dia digi dia wana. Digi dia digi dia digi dia wana. Digi dia digi dia digi dia wana. Rozi kishikanga changa wana.
Na jusi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na niki chapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Pika pika, ringa, lima lima. Piga mimba, chimba, kimba pima. Vimba vimba, lima, zima zima. Simba ringa, bumpa, vimba dinga. Mzinga kinda, dinda, wako pinga. Vanga manga, shada, nyanyandaka. Uneza lamba, bamba, bausaka. Chimba chimba, zika, banana.
Na jusi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na niki chapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Poko ya kondika una ya kawa. Safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjotiwe nawa. Kula kula sali ya chura kula sali ya swala. Leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha. Na ichapa lala adimwage mala. Ukichoka lala nikundaka lala. Na wavua kumbe nanga zine para.
Na jusi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na niki chapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na jusi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na niki chapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Follow him on Twitter and Instagram at DJ _ Fader. Follow him on Twitter and Instagram at DJ Cryptic Phil.
Yeah, tem after kutekwa kakao kirudi zomba joja tete mabasi sivuti doja na kishiba kiuzazi ataitisha maganji sijali juyani kondule uchoma na makuku na zimamanga lafu buda hizi kudu na zimuamwaga mogi bado ni ya magazla masona marachet na bibi material apanjaka cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life tanda tunitei na mangwaya lafu maigae wacha wasi wasi ya bill jona bye after ni makuki na keki kwa ndai. Benza na ukiple kijo kesi badai. After ni makuki na keki kwa ndai. Benza na ukiple kijo kesi badai.
Come sleep over, niko na shashamane. Alafu tumangane, baby hadi ngware. Come sleep over, nina mizinga nane. Na baby usible kiju leo kutu ninare. Niki kucheki na tight na nyonji. Leta pongi di chese piki ponki. Kani for miko, ya makombijo. DK hop kid wako wapijo. Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na Mike Moss, usinyongo eh. Juni teta kata veta, moto kapasi. Wetka bahari ya Mombasani. Jumpi na mi Benz pewa kitu kali. Alafu oro aro hazipatikani. Awo, amejibeba kanda ya ketepa. Na morning glory, asubuhi itaweza.
Cheki bye bye, saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwa ya lafu maigae. Wacha wasi wasi ya bill jona bye. After ni makuki na keki kwa ndai. Benza na ukiple kicho kesi badai. After ni makuki na keki kwa ndai. Benza na ukiple kicho kesi badai. Badai, 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 badai.
You guys haki walai niko high. Na feel 20 talk kwenye club to G nice. Pigia kwanza bae tupitia kina slide. Na leo messy drive na nishika hiyo ndai. Gangs na mayangs na niwasha hiyo ngwai. Makuki na makeki na ona zena die. Kulia na kushoto na cheki to matai. Watoto wako freshi waroro wako fine. Nime cheki hizo jegi nika shinda kudinai. Figure number 9 cheki vile wana wine. Wakichora number 7 mita chesa number 9. 9, nice, 9, 9.
Cheki bye bye staki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwa ya lafu maigae. Wacha wasi wasi ya bill jona bye. After ni makuki na keki kwa nani. Benza na ukiple kicho kesi mtani. After ni makuki na keki kwa nani. Benza na ukiple.
Sipamboko, sipamboko, sipamboko.
Boko Haram. Boko Haram. Boko Haram. Boko Haram. Hizi kitu kama siki zina karam.
Pigwa mboko kushoto loko na.
Replic Velo.
Kushoto loko na. Ako show po. Shada gani mento unangoa madam ni kani dental na jaminiani na nguu bila njugu unastuka na utadoshwa na kirungu girls like we na mechezea madudu na kodudu na nyuma anatundu toka green na jabani kuchom ni kusitie kichom ni kurolie kindom ni kuchambua kifom ni kumangie kisho ni kudarue before ni kuzamue dufo
piga koto watch mana kingoto shika toto amejezo na kijoto vile ngumu adi kuliko kokoto ako kijani ni tukimboto harami moto zikishika teka ngoko gizani ni kunguri kumeja mapopo itabili ndo ni jenge kikoko ndo ni pande ni jengwe ki round 4 na murambe na muratish kwa kikombe ndo ni sani zile nono na sikonde kama 40 itishe zote akirombo saa ongeza toke
Diwa Murang'a minika warufuko niko VIP dimiako meko makumboko wadha wahitika kijileta pita nako na nikishodhura ongeza cocktail ya karofo niko na risto za Kagito, jukina Bosco, na mbogi yao walipoteza, mavajo zao kwezo mikono za siku wa mademu wao nishae vuta mbicho nika spenki wa gidhomo na misi fala na jonunu kaka mshono kasinge kuwa rapa ninge kuwa refu ngono ni ndaje round moja kunye super kono kono Sezi mwaga inje isi majembosho Ni dhobo 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 kitu dhobo dhobo Hapa kuna za ponye tutangolewa mbengo Nisha pita na kabem kapedi mapengo
Tedigi digi madogo dhanyo kudigida Tedigi digi madogo dhanyo kudigida Tedigi digi madogo dhanyo kudigida Arufu kama shada ziki na isku mimina Tedigi digi madogo dhanyo kudigida Tedigi digi madogo dhanyo kudigida Tedigi digi madogo dhanyo kudigida Arufu kama shada ziki na isku mimina
Minani, kiyalti mindani Nimeshika zimeria tukejani Midia inaligito na mabeste babi Bulldogs na di area tumepike kambi
Inardi, we the pretty girl tin Give me your tin, cause you know me own it
Mash up the pace, cause you know we burn it
Mamuri wako ndakas bana sima bani
Kingale, ama shashamane Vijiti, ama ni majane Kamna mamu, nita moga range Mange usome tepo, nita zamandane
Digi digi, madogo dhanyo, kudigida Digi digi, madogo dhanyo, kudigida Digi digi, madogo dhanyo, kudigida Arufu kama shada, ziki na isku mimina Digi digi, madogo dhanyo, kudigida Digi digi, madogo dhanyo, kudigida Digi digi, madogo dhanyo, kudigida Arufu kama shada, ziki na isku mimina
Kilalo, aki kinge uske jana Kichapo, aki kinge mkishada Kibao, ama kijake taska Kinyaru, kwanza kiban kirasta Buda na kichingri, sejimoshi na firimbi Nina bogi na siringi, nina dungi ya shilingi Kome dungo na kiingi, kanimbrina we matiti Anazoza kama chichi, zikibonde pigwe miti Kibibo, ama ashike kifanta Kiboza, ama ugong na kada Kishisha, ama abong idada Kirungu, adi abeng kitanda
Digi digi, madogo dhanyo, kudigida Digi digi, madogo dhanyo, kudigida Digi digi, madogo dhanyo, kudigida Arufu kama shada, zikibonde
looking nice, call me Mina. Hey diggy diggy, madogo dhanye, wo diggy da. Hey diggy diggy, madogo dhanye, wo diggy da. Hey diggy diggy, madogo dhanye, wo diggy da. Arufo kama shada, ziki nice, call me Mina.
Minda nya jaba, saini kuzama. Kasha madabiko saitu kana chana. Nika penka meiva ju, niko waba. Cheng nisha seti saitu, niko janta. Ni mamoshi tu zangale, moratish ni anande. Cheki ya kina Karo, cheki ya kina Anji. Wanapenda mboko, juu isha chaji. Teka nkoko chuo mna kibangi. Cheki katelo na adelo ni machupa. Shuka na madam kuru wengzi kilibuka. Ah, ndazi nice niko shopping ya aluta. Niko limba jungeos ni mauta.
Hey digi digi, madogo dhanye, wo digi da. Hey digi digi, madogo dhanye, wo digi da. Hey digi digi, madogo dhanye, wo digi da. Arufo kama shala, ziki nice, komi mina. Hey digi digi, madogo dhanye, wo digi da. Hey digi digi, madogo dhanye, wo digi da. Hey digi digi, madogo dhanye, wo digi da. Arufo kama shala, ziki nice, komi mina.
Play, spin, scratch.
Zime nice, zangu zime nice, zime nice, zime nice, zangu zime nice, zime nice, zime nice, zangu zime nice, zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Only one Delo, I know. V DJ John, Del, bye.
Now four on the beat.
Ndole kijana sasa ni kuambie puka. Cheza na hizo baleo na uwa jundani ya buka. Cheka na umfuko kakali fungua duka. Ndole kijana sijani
Criticville.
Ndole kijana sasa ni kuambie puka. Ndole kijana sasa ni kuambie puka. Cheza na hizo baleo na uwa jundani ya buka. Cheza na hizo baleo na uwa jundani ya buka. Cheza na hizo baleo na uwa jundani ya buka. Ndole kijana sasa ni kuambie puka. Cheza na hizo baleo na uwa jundani ya buka. Cheka na umfuko patali fungua duka. Badi yeri afunge kama soki na dupa. Ndole kijana sasa likuambie puka. Cheza na hizo baleo na uwa jundani ya buka. Cheka na umfuko patali fungua duka. Badi yeri afunge kama soki na dupa.
Hini noma, hini crazy. Hisi homa, hisi ushenzi. Kazi kuroga, sijai kwa lazy. We songa, wacha mapenzi. Kila siku tana kumeza vitu heavy. Mini player kazi ni kugonga neti. Big deal gelo kwenye semu nyeti. Namba 17 mgongoni, cheki jezi. Ndani ya rumbia, ishara ya ni kazi. Amepiga magoti, ana meza ndizi. Itubu waku bila atamaji. Alijagiringa kalie atimaji. Kama uwezi rada basi jowe ni pimbi. Kama uwezi fika bei tuliza vitimbi. Toto si toto jowa roro ndio wengi. Toto ni ndoto na wasoro si wapendi. Ndole kijana sasa likuambie puka. Cheza na hizo bale unuwa jundani ya bukla. Cheka na umsupo pata lifungua duka. Badi yeri afunge kama stoki na tupa.
DJ Jones leo tuko
Alo, ndole kijana sasa likuambie puka. Cheza na hizo bale unuwa jundani ya bukla. Cheka na umsupo pata lifungua duka. Badi yeri afunge kama stoki na tupa.
Kwanzo say sese dema kiwa jia luta. Nikom cheki na wig bisho mpate na matuta. Gari yezi songa bila kuseti mafuta. Napenda nikiroga kama nimepiga mbicho. Napenda mukibonga muna ibisha size ya kicho. Kili mejinyonga muna karibisha riso. Sambili mukononi yoni cheze na wakati. Dangili mukoloni zai fiat juu ya tile. Na maisha inavutwa. Na miupunda zile mbichwa. Zile nikipiga nina skizia diko kichwa. Zile zinafanya nina speed job ninja. Cheza na yo beat nikispeed piga picha. Cheza na yo meet nikishik nyaribika. Hello on the beat side na kile dakika. Nilikuwa tari na size nimearibika.
Ndole kijana sasa likuambie buka. Cheza na hizo bale unuwa jundani ya bukla. Cheka na hizo
mbuka 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 mbuka.
Mademu wana chate, on Insta, wana like the boot up, Facebook and Twitter. Uyu demu wana chate, on Insta, anadaya na kabe.
Uyu demu ya mijipa. Na mina teleza, teleza, teleza. Kine buka tina meza, na mina na teleza, 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 teleza. Kine buka tineza, na mina teleza. Teleza, teleza, kine buka tineza, na mina teleza. Teleza, teleza, kine buka tineza, na mina teleza. Teleza, teleza, kine buka tineza.
Mina waeleza.
kucheza ni danger. Vuva na reza, mguju ya meza. Venye si ucheza ni tatu na ine. Na sero ako inde na tenje ni mteja. Juniko kwa keja, mafanzo wanawika. Venye si utesa, ziki na eneza. Tembeza na derewa bebe endesha. Kolabo ni meja, hakuna kucheza. Niku, niku, weka weka niki slide in. Niku, teka teka ni design view. Jenga jenga bila pressure utapenda. Leo mina kesha, baby ni petenda.
Dema na chade, born in star. Anadai anakabe.
Uyu demi
ya mejipa.
Na mina teleza, teleza, teleza. Kinepuka tineza, na mina teleza. Teleza, teleza. Kinepuka tineza, na mina teleza. Teleza, teleza. Inebuka tineza, na mina teleza. Teleza, teleza, yo. Inebuka tineza, yo. E-verse ni jeneza, cheki wakisepa. Drinks na ketepa, manguku kwenye meza. Mchekeshe, mchekeshe, gaisi ni mtiklish. Washa kindukulu,
washa kindukulu.
Smoke something. You fucking haters.
Washa kindukulu, kampi kijani ni kupige maviboko. Pali Instagram, gajatisha na kimoto. Venyo na watesa, mina penda mangoko.
Manguku kwenye meza, mchekeshe, mchekeshe. Gaisi ni mtiklish, washa kindukulu. Gaiwe ni delicious. Piki piki bongi, manoti kwenye longi. Bongi iko sogi, demwafika kole. Kibusi, kilusi, gaisi kigusi. Gaisi kinusi, sai akinuki. So mina sliding.
Bad man ting,
hit man ting, hit man ting. No one ting, no one ting. Dick is sliding, it's a bad thing.
Bad man ting, bad man ting.
Sky locking, sky locking. No one ting, no one ting. Dick is sliding, it's a bad thing.
Zimeshika na kigat. Tangu jana nilista zikanishoto ni kuchat. Kwenye insta nika jump, mimi pale double tap. Pressure na yoka ya pump. Exe zote nilidump. Cause these bitches that in dumb, man. Hold up, eh. Baby take a minute. My eyes on you, you know that I'ma dig it, eh. First lane, we be pushing to the limit. I'm that guy, so you know that I'ma get it, eh. Bad guy. Mommy uko ndani mina die. Mchezo poka panya misi die. Juniko on, neza seti tukingwai. Tupige story, tukijenga iyo vibe. You're too fly, aye. Basi mommy pick a wine.
Badem wanna chat, eh, eh. Pan insta, wanna like double top, eh. Facebook and Twitter, who you dem wanna chat, eh, eh. Pan insta, and a Diana.
DJ_Fader, Fader, Fader, Fader. Follow on Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixloud, and Vimeo. And DJ Cryptic Phil.
Yeah, Vitamin U. Can you mean attack on the Vitamin U? Vitamin U. Don't pick your feet.
DJ Cryptic Phil.
Curve me waist right there in the middle, yeah, that be the place, yeah.
Kwa kisima yako mi nataka tumukia. Ukini chiki sura suna chiki na ufia.
niende. Usije sikiliza wangenere. Kitu chako usile kwa mapepe.
Chapana tarim, bas bas cho kama na maringo mi upenda chapana tarim.
Chana penda kuziwa shaka kuna kiroma. Penye kamebeba duda kana nikoroga. Penye kamebeba duda kana nikoroga. Penye kamebeba duda kana nikoroga. Pasta nganga za sadaka tapeleka kwake. Sister, Sunday, sare mapara. Monday, kuni daradara kipara gizani. Kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupanga.
Kiko kinenge na misi brayo. Anika kinemeno ni meze na yo. Baby shota na kuapa madabo. Kola ni mahaka mikumeza inayo. Cover the face, destroy the base. Cover the face, destroy, destroy, destroy. Cover the face, destroy the base. Destroy the base, destroy the base. Cover the face, destroy the base. Come at a list, and give us a straight. I'm at the base, I'm all go taste. Mali kwa mali, you want the base.
Kama mzinga unataka dungi ya sara. Kama mzinga unakata ende ya dawa. Nani walibaki wakipinga gavana. Situ kwa zabe tunatumia dawa. Tunatumia dawa. Tunatumia dawa. Wali tumia dawa. Waka tumia dawa.
Bas bas choka mara maringo. Mi upenda chapa na tarimo. Mi uchapa chapa na nakanya. Garambaga umilat bilat.
Daily daily tinga tire na over akibonda takuva 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 is a daily daily tinga tire na over akibonda takuva kana haga haga is a daily daily tinga tire na over akibonda takuva kana haga tingishe
wala DJ the tune so nice play it again play it twice
wala king god
si wale wa kuletea wa maua
DJ Cryptic Phil
Daria Moshi ina enda sana nani kwa tu mamoshi vile nimenyanya
Kiza deli deli tinga tire na over akibonda takuva kana haga tingishe akitaka kwa lujo bana buda chunguza tene down chika down hivyo shake yo madhida tone nani atazuba hapa chwani kidunda tone nani atakula pongitamu imeiva ronga senga inonge ngango teki na kutambua msupa na kusugua ata ukiringa bado na kuchambua ata ukichimba msupa na kutambua ronga senga inonge ngango ronga senga inonge ngango
sisa 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 sisa
sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa
sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa sisa
sisa sisa sisa sisa Ukinicheza na sepa Buda yako na mkemba Na masingo tuna sesa Sesa, sesa, sesa Sesa, sesa, sesa Sesa, sesa, sesa
Sesa, sesa, sesa Sesa, kitekwa Sesa, kitekwa Sesa, kitekwa
Tumenyanya Tumenyanya, tunapiga toti ya mangango za moranga Kuja na mzinga ya kwenye gini na jaba Zangu zime na isteki haga kwa kibanda Itisha eyes, mzinga ya guarana Nika device, washa biti zipatane Niko daro na cheki tumarasa Mode wangu ona anachoma tumashada Mange usote cheki wanachora saba Zimeshika kwa kona cheki wanadarana Na makombora wanadaini za Osama Cheki vile wanawain kwa kitanda
Sisa,
something new, something different.
follow him on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Fader.
Follow him on Twitter and Instagram at DJ Crypticville.
Nitakupa mpaka uzirai Hili penzi sila kitoto Utabaki umeni kubali Taratibu bwana mkunaji Leo na shake kini kiminaji Joni ongeze Ikamate usilekeze Nauliza ni ongeze Ikamate usilekeze
Kujitia una pole Wewe ni mustarabu kaka Ikamate mpaka ipole Vilo na check una marinate I am your type and you can relate Come let me give you a little taste Later me and you participate Joni ongeze Ikamate usilekeze Nauliza ni ongeze
Jua kuna chuno Kisike biti ya mavo Jua inachuna Bado meno yiko vunja mfupa Bado tembo ziko vunja chupa Haribu mtu wangu emezesha Usiku changa we serereka Shisha hiko changanya kecheba Rombia pili na kuja wepewa Kunja mtu gizani kisawa sawa Mkumbushe ituma ni atawa Nakono nasumbua kwa sana Lazima ujui kutu inachuna
Inachuna Kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna 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 ati Inachuna Jaba natafuna Inachuna nasikia kujifuna Inachuna Inagonga Na waroga ni kibonga Teng ting nakatia Teng ting napitia Zinashika mina reg to mabia Zikishika chora saba na dandia Ukukitembea na nare nika kipande Afande sina kipande nikona omo Mgenji koto kwa zabe nika nisomo Mkwela kama nikware sita ingono Mbasu wa evi jundani wa levi Mabedi mategi na badu mabedi Na medi na hedi na kando makeki Na kata makeki nika nibash tailor Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna aji Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna aji
Inachuna Lipanda bebe shashindoli vuna Steve nakakiwashwa na kiku Na nakakochonjo konjo konje Steve na
All the girls down Swigo Soli wine mitindo Pisi kwa mi window Nyapi ya mipindo Ila city na ikuna siyo kizaliendo Naka kuki naka bless ila siku
tendo Romance naka pigi ya nyambizi Mapenzi juni metoke ya uswazizi Kama kame shiki ya ga easy Naka teke nyaka na cheka kwi kwi kwi
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati
Yukata kuchapa nkama randa Ukinipa nira
kaba na kukumanga. Daily manga tama fans venye na wamada. Ni kama airtime venye mimi na wabam. Na kupa show sita bora we uchore saba. Kwa kiti kwa meza adi kwa kitanda. Misi wakabati takulima kama shamba. Kama pasa pasa yano ncheze na yodiaba.
Mina chuna ni vuva vuva. Niko pampa ukikoma na sukuma. Mina jituma hakuna dumba. Chakula kubwa mika olunga. Mbogi mbaya tukipula mnate. Stick wa chat ni 1, 2, 3. Tunawa piga piga buti kama bugati. Sindo chafu wa vida hadi mp3.
Inachuna kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna tena sana inachuna ati. Inachuna kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna
ni hatari ya kutaba niko giso niko mrambe. Lazima itupa mbewe wa shada ama ngale. Pasi upasi mapapa si mafade. Wasnye wa ras na riz na zonza wa ras. Kama mbota piga snap ta chin piga pass. Tuta mzinga bila glass. Tuta zima tuko class. Kwenye suti ni matras. Kwenye pori ni kiklas. Niki black ni rauke. Osito ni suke nas.
Kila pose kila mtu on tour.
Shodo modo, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya, GP kissing jing big G, ai nyonya, nyonya nyonya nyonya, ai nyonya.
Napenda joma duya na maflavored nyongi. Mina thirsty ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kilami na kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu koko. Chest bobo, ras joki tam kilolo. Weni pate makene na nikichomo adikonya. Na roga nimebonda storytelling Johnny after. Mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta. Ningori na waroga nikidandie chopa. Manuka tutimba spoti na wapigia topa. Check it, na fichangori daba sunda kwa kucha. Na kapeleka mdogo na kajaba alute.
Kanigo shodo modo, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya, GT kissing jing big G, ai nyonya, nyonya nyonya nyonya, ai nyonya.
Zamba beast missing, jing jing CC. Watch a scene horror. Big kings wanna BCC. Wanna DCC, wanna jing aura. Feces, yezi miss feasting. G-strings, clinkly TT nyonya. Ring ring, ana tease tease tease. Ni wadina na takoka boma. Steam steam, bombo kisi steam. Maturusu kingusu tunachoma. Wasichumi sibusu mina nyonya. Paka pongi kama sika ina homa.
Kanigo shodo modo, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya, GT kissing jing big G, ai nyonya, nyonya nyonya nyonya, ai nyonya.
Namnyunyuzia maji, namnyunyuzia maji, kakunji, kaminyunji, nyonyo tiki stick iko steady. Miamo abuju buju, nimsom nampea majuju. Alua tam nambeba juju, mini donki Rafael tuju.
Nyonya kabla niteleze, stimulate kaende kaende. Cheze katambe, mizuka zipande. Niko ready jo, lazima ilambwe. Juni linyonya ya mami, na before ilinyonywa na daddy. Nimso nitanyonya nani, vunulu, vunulu. Ai!
God stroke na mafans madem na shada. KLG na DRL makuta waka. DJ leta wako roke kistim ya jabos. Niwekia mtu next mwenye tawabamba. KLG wana mwita motangaru. Kanidam ajewai ya kungangania. Togi wa ana watengeneza ngangia. Zambas zambas ana wa nyandusa.
Zita ode, linga linga ling, school bell a ring. The girl dem dem a fight for meeting. A meeting, me a give dem teaching. The bad girl dem a went for missing. buyaka buyaka Medi wangu mnoma Buyaka buyaka Kama suicide boma Buyaka buyaka Vimeshika vinoma Buyaka buyaka Badman leta laita
UIT ya mtu nice mwenye tawabamba Shell kid wanamwita motangaria Kanidam ajawai ya kungangania Togi wao anawatengeneza ngangia Thambos thambos ana wanyandusa
Nyandusa
Kuna vitu zijai tuwacha God stroke na mafans madem na shada KLG na DRL man kutawaka TJ leta wakoroke kistimu ya jabos Niwekia mtu next mwenye tawabamba Masilva wana mwita motangaria Kanidam ajawai ya kungangania Togi wao ana watengeneza ngangia Thambos thambos ana wanyandusa
Nyandusa
Kedani na mdoro jongo Na kanguza pongi kana pandisa gajoto Na kipandisha uhoni na kanyuka mboko Inarumia turika juliza koni koto Inanyandusa kakitu kana toka zoto Na denderu wahu ni ita deno master Nikateka nikasese kapanguza dasta
Niwekia mtu next mwenye tawabamba Lexi yang wanamwita motangaria Kanidam ajawai ya kungangania Jogi wao ana watengeneza nganjia Thambos thambos ana wanyandusa
Nyandusa
Ana wanyandusa
Nyandusa
Niwatesi hii huu tunatesa Tukiduna dunda towa sesa Kila chum imekrona marasa Pasa pasa ndiyo zao si masasa Haga yake imegoma na ningora Chari yake anatisha na nangoa Ako swaro na karungo kamengoa Nikapinga kana toka kikohoa Na kichwa ikuraushe kana poa
DJ Cryptic Phil Fader Ladies and gentlemen Your club anthems Beat to beat to back
Lani siku na nide ya kutwek Badala tu unasema tu jau Nasifu dem mwana najua kutwek Akitwek boy shell anamau Rauka juu custom za kachan Nikupe riba kaka magera kefau Pau kwa
Bakawa
Ali pau kwa
Bakawa
Ali Ama dem wasimame ama wainame
Ah we wainame
Ama nge usosimame ama wainame
Ah we wainame
Na basi wainame
Ah wainame
Basi wa iname Basi wa iname Basi wa iname
Msanduko ni kimbitwa sikingale Masiva na jitambu waka ordinare Kiumbanga makushota mamboko Nakangoko nakasesa kama koko Ndiaje ni chape wa makale Suuna juwa minataka tukinare Ni wawasha ina mtakubale Cheki mbena anawasha tukingale Nadai bong inform nisha sare
Lani siku na nide ya kutwek Badala tu unasema tu
jau
Nasifu dem mwana najua kutwek Akitwek boy shell anamau Rauka juu custom za kachang Nikupe riba kaka magera
kefau
Upa
Bakawa
Ai upa
Bakawa
Ai ama dem wasimame ama wainame
Ah we wainame
Ama nge usosimame ama wainame
Ah we wainame
Na basi wainame
Ah wainame
Basi wa iname Basi wa iname Basi wa iname
Piga flash, na kuna vile ntangeza shash Buda basi, na kuna vile nasaka bash Sota catch, na kuna vile nasaka cash Nina shaba, na kuna vile napina gono Nada ipaka, onda vile nangwa usoko Super flat, na viva tuwa chie ngongo Nina njugu, dula ndula kwa manyodo Ni undugu, my ex unatema ngono Pesa otas, shere usingizi wa pono Mboko fast, mroro siye nataka pono
Leni siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu
jau
Nasifu dem mwana najua kutwek Akitwek boy shell anamau Rauka juu custom za kachang Nikupe riba kaka magera
kefau
Upa
Bakawa
Ai upa
Bakawa
Ai ama dem wasimame ama wainame
Ah we wainame
Ama nge usosimame ama wainame
Ah we wainame
waina basi wainame. Basi wainame. Basi wainame. Basi wainame. Sikia leo vile maani mekupangia. Adiche ukilandi utacheze ya gia. Mi upenda ile filmu kiuwa menikalia. Nuki study vile we uwa unatulia. Waithera we mwaga gata gate kado. Genaga we kwa kwa oge thabia toido. Gake no kigwa roba weyo heterezo. Oka inya wezere ginyo kamia thade. Thade, thade, any thade. Oh! Leni siku na nide ya kutwek. Badala tu unasema tu tau. Nasifu dem wana najua kutwek. Akitwek boy shell ana mau. Rauka juu custom za kachacha. Nikupe riba kaka magera kifau. Upa upa eh. Ai upa upa eh. Ai ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Basi wainame.
Basi wainame.